kabisa kutokea ili kumgea kiss au kunhaga kunkeo binta lendelea kunmwaga sijaipenda kama hivi lakini mapenzi yakani ditch ni survive bismita first love bitch na his nipata vibe kuipa truth a facelift apata la bila mechuza una cash fit ka cash ndani ya booth una you like a fresh hit Chokila mkoa ikosi grupu kwa guest list Life kawa poa lakini uplaya si West Fit Sikufichi na boa ele mbaya kufa jazz nyingi Plus awana na pasha kitanda moto na ifanyi upweki ukaniache kiasi cha kumganda uyo mtoto Na kuimba mahaba niwe with a smile on my face Haijalish kama anozuru wa kumtana the gay straight Mapenzi ni kama ligi ya mbuzi striker naeza potea Wengi wana cheat na kuwauthi wa church wano play fair
Mapenzi ni matamu na ufia kumizwa moyo Nashenda kujaribu roho inaniuma sana roho inaniuma eh roho inaniuma yeah roho inaniuma roho inaniuma roho inaniuma yeah Nahofia kumiza moyo bila hata kupewa pole Dudulio mala kwa nini nilipe kidole
Spins lako ni safi na unacha happy Kila kati kubaki na wengi smarty babe Kipisi party na hiti kwa chat Walota shiti mziki ya ulipo kwa api Wanache mkate ni party babe Money makes a man lakin love ni hustle You know who you love but you don't know who loves you Wakumfanya niwe baraka ka Michelle Tabasamu zaida fungwa mlango wa 5-star hotel Daso chungu ndugu chungu maradi Hakia mungu tena chuki humchoma anahifadhi Kumsahau siwezi sana kumkumbuka Si mdio mapenzi alifanya kumbuka na choshkuru ya kuniua
Mapenzi ni matamu na ufia kumizwa moyo Nashenda kujaribu roho inaniuma sana